kulle kece na kewi sanne wakar juno ile nanugol lumoji di tukuji di dunno na jafi woni ko holliti client en demi jewti di kadanna asatu goita njayawo somoyato yurosotun
jabani tamati
luoji ana heli luma amen hande tamati yade jaba en nanan mudun hande jaba on kilo mudun goto ana ciotte cefande jeegon e joy yade cefande jeddi tamati on boti mudun goto ana ciotte cefande jeegon samoji cefande joy shipoma ana ciotte non tati bu temdere ga hanne on hebe joy e bu temdere
ebi arribe golliren demal kewal kulle kece de yu batta ketal ma jafudi wakar juno hika ko buri taruji teme tati e cefan tati ngoni nawturaade le cercle o denno ko buri unyaaju tonuji kulle kece woni ko donta kedanna pietra wori kanko woni horajo gollir demal to yursotun
nako munu mesena u buluna
badi ledde ko lemete de ende sabe haako mudun salati e suppom e nyebbe ko nande mudun mede mili hebude toniji temede nay e cefande jene e joy le campagne kajo badi ledde lemetede hono tamati yade konnaaje e dandi e nanan mudun mene mili hebude toni ujnere e temede tati e cefande jatti e joy le campagne kajo badi ledde ko lemete sabe dadde mudun hono pomme de terre yade boson e nanan mudun mede jewta toningaaje ujnaaje tati e temede didi e cefande joy le demal amen hikkanga happi du fu e da mudun an yaha fa e toningaaje ujnaaje joy e temede cefande tati le campagne amen hikkanga
tinare gollobe sarnibe e tawede fuf e ben gondi e telaaji kewdi hono resugol kulle kecce de madunno waltinde de magasin modo resugol fuf wala e le cercle o usine waltingol bebe jollode dun ngala kedana an mari guita mo golle mudun yu waltinde kulle kecce de
am saga yiri de min bayele
magasin badi ledde ko me wawi weentinde me wada diam papa an e mudun jabibu an e mudun jaba e tamati e poivron kany e dandi duudi mere wonde e golle mudun game wala kaaki ko walata amen weltide de badi ledde wada dun diam badi ledde ana tiidi weltede wada kulle jiaje taw on wala kaaki golle dun lobbi le cercle amen hande mede lema badi ledde ko heewi de yimbe yuwan fa nukkuji goddo wara cioda de yaha mu indinode wada wara ciottira amen fa kaasi heewdo so de mede jogino kaaki lobbi me welta de badi ledde me wada dun me ciottira dun sagrab amen tawa kaalsi mudu heewe
firi ambal mama songo nokola
fodde den be do ndemabe jittira ga fi wadde wontere be jallumabe de woni ko hebani sijo tamani gila yurusu ali haydara.